kana akasera kakumanya kubikwategana n'amasanyalaze wamune byobugagga ebyomuttaka
obadde okimanyi nti okufumba ng'okozesa amasiga stove ey'amafuta okukozesa kando oba kadooba kiteeka famire yo omuli abakyala n'abaana mu katyabaga akookokyebwa omuliro buli lwosika omukka ogwo kyandikuviirako endwadde enkambwe ezikwatagana n'okussa beera smart weefunire stove erongoseddwamu etavaamu kikka
ako ke kabadde akaseera akakwatagana n'ebyamasannyalaze wamu n'ebyobugagga eby'omuttaka nga kabadde kakutuusibwako environmental alert nga bali wamu ne Worldwide Fund for Nature nga bayambibwako NORAD.